Bawo khawundibalisele ngelabali eliqala ngokuthi, ekuqalekeni uThixo wadala izinto zonke, wadala umhlaba, iinkwenkwezi.
Wadala ilanga, inyanga, wadala imithi, iintaka nezilwanyana, waza emva koko wadala umntu, indoda yokuqala nomfazi wokuqala.
Babengcwele bethakazelela ukuthobela uThixo na?
Ewe, kodwa ngamina zana ithile uSathana inkosi yomoya bonke abakhohlakeleyo wabalinge baxela ukuba bangamthobeli uThixo. Bamphulaphula uSathana nawo onke amazwi akhe. Ekuyenzeni kwabo loo nto bemkebusweni bukaThixo bazimela, bayaphula imiyalelo kaThixo.
Oh, loo nto ithethe ukuthi abazange balunge ngasekuqalekeni.
Kunjalo emveni koko bonke abantu abazalwayo apha emhlabeni balandele ekhondweni lesono.
Ngaba azange uThixo azohlule kubo na emveni kokuba bazikhethele eyabo indlela?
Hayi, incwadi kaThixo isixelela kuba uThixo akazange abalahle. Waba nentlungu enkulu ngabo kuba wayesazi ukuba bonke abantu abalandela indlela zabo zobubi bophelela endaweni yentuthumbo yanaphakade bakuba bebhubhile. UThixo wayengafuni ukuba kubekho namnye kubo uyakuthi athuthunzelwe ngolu hlobo.
Ngaba wenza ntoni ke uThixo?
Uyalaze libali linamazwi athi kuba wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi.
Kuba wenje nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, ukuze bathi bonke abakholwayo kuye bangathabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.
Unyana kaThixo weza ehlabathini wahlala phakathi kwabantu, akazange ahlale njengokumkani okanye njengesityebi, kodwa wayelihlwempu wavelana nokuhlupheka kwabantu, kodwa akazange enze sono. Ekugqibeleni wazivumela iintshaba zakhe ukuba zimbethele emnqamlezweni, apho wafela khona wakwenza oko ngentlawulelo yezono zethu. Ngoko ke lowo ukholwayo kuya kasayikuza tshabalale, koko woba nobomi obungunaphakade.
Yintoni ubomi obungunaphakade?
Uyabona ezaa ntsuku zintathu emveni kokuba ebhubhile uYesu wabuye wavuka kwelabafileyo. Wavuka ngelo xesha wasibonisa ukuba ukufa kufana nocango kwabo bamamkela uYesu. Olu cango luvulekele ebomini ezulwini apho uYesu akhona, kuba lowo umamkelayo njengomsindisi wakhe unobomi obungunaphakade entliziyweni yakhe.
Ngaba ke kokwenzeka ntoni kubo bathe abakholelwa kuye?
Kubo ucango luvulekele gwetyweni okungunaphakade. UThixo uthi lo ungakholwa kuYesu unyana kaThixo akasayi kuphila, umsindo kaThixo uhleli phezu kwakhe. Yohane isahluko sesithathu ivesi yamashumi mathathu anesithandathu. Ngenxa yesizathu masixelele wonke umntu ngoYesu ukuze bakholelwe kuye.